Kara ya mine space sabanta by three.
Sabanta by three.
Ha! Yeah. Abash! Abona sekulethi manje sokudlala igeneration.
It's late, yeah.
Ofia sangithanda ugamba ngiyiwadi namanje ngiphethe umoshishi.
Sumoshile
enda. Babu left, dutla,
dutla.
Babu right, kare ya mine space sabanta by three.
Ofia si, imi hole dingosi.
Abona sekulethi manje sokudlala igeneration.
It's late, yeah.
Ofia sangithanda ugamba ngiyiwadi namanje ngiphethe umoshishi.
Sumoshile
enda. Babu left, dutla,
dutla.
Babu right. Kare ya mine space sabanta by three.
Ofia si, imi ole dingo.
Simpi chinsos, bala champas,
champas.
Wona fanda,
fanda.
Tonight,
tonight.
Simpi chinsos, bala champas,
champas.
Wona fanda,
fanda.
Sokudlala igeneration.
It's late, yeah.
Ofia sangithanda ugamba ngiyiwadi namanje ngiphethe